Oh no no. She's my baby, ever ready. I just steady, ever ready. She's my baby, ever ready. Open vibes, jelly. I'm gonna feel alright
with you beside me, baby.
I'm gonna feel alright. I'm gonna feel alright
with you beside me, baby.
I'm gonna feel alright.
Jamalala, sitenyo na masada ya kulembera, antisira babalala.
Ya manyoro mwesina, ya nyinyeza kabina.
Nenu solida na masu nintakula.
Ya kuline viloto,
viloto nyange, ya kucha yange.
Ya limuwe nyange,
nyange, nyange, nyange, ya kucha yange.
Inataka kucheza niwe, oh my baby, tucheze niwe. Inataka kucheza niwe, oh my baby, tucheze niwe.
Just